maga mizio levo yake zinaga na vazi kwenye moyo wake. Yaleze maga nisijipe tabu nisijisumbue mfanye kama ndoto. Ayo, 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 tu anaitaga mapenzi. Ayo, 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 kama ukipenda usibobe no chumia. Mna bingwa na zio ya kuvamia. Mwenzenu mimi changu kipenzi bia liacha ushanzi kutwa kuchililia. Ay, nasaka hila, kipata ndo nsakedira. Ay, I'm not a failure, korati nitweka kwela. Ay, nasaka hila, kipata ndo nsakedira. Ay, I'm not a failure, korati nitweka kwela. Bano nisaka hivisho megi yao nitamposilini. Bado atangoja sana, walo nitongo zaka na uliza hivijibu nilini. Bado atangoja sana, watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado tangoja sana, watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado tangoja sana. Wapo, 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 wapo. Kuna watu na medieto. Wapo, 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 wapo. Kipindi kila una nyingi shida walikupa moyo usichoke utashinda. Leo umejipata nasema una vimba avina muda uli usisha numba. Kuna watu wana roza korosho uleje kukua wale kikosho. Watafuzika na mawe kokoto na simiti wasieke kidogo. Ndo mambo ayo ya waja mabaya ndo wana ya waja. Mengine yako nyamaza weza limumbe Mungu Baba. Watu wanagira, wanawaza we kwa majira. Ah, mbera mbera, watazubiri watangojira. Wanaulizana ile dawa lo tumejafika unini. Bado watangoja sana. Wanosubiri nipendwa je wacheke kaburini. Bado watangoja sana. Watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado watangoja sana. Watangoja, tangoja, 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 tangoja. Bado watangoja sana.